Dum 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 do dum do be do 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 dum dum do dum do be do dum dum. I love you so, doobie-doo. Please hold, hold me so tight, doobie-doo. All through the night. Kisses.